My new DJ, Jack Master. Gwen, boys in the house, Marcella.
Najituma na nguvu tena jasiri hata shule sikusoma sikuwa na hela swakili so nipe dili mbili kilo alfajiri then usinipe zari ya wiki mbili usipo nyono jwe nshatambanshe safiri yae niko mbele mina saka mahela nipendili mpendili masena nipendili minkamate mahela na cheke tabaza tunza vichocho roni usishangate kishindia komoni tunapenda sana mawama champagne lakini ndo vile tena tuna mahela tunatamani mami sese kumwaga ni mapiza mabaga na mazaga mazaga ile ndo vine tena tuna mahela lenye makobyo ameshindia mapaha tumekondia na kamili yo misumari tunajua kuwa mwili wa ujengi kwa tofali gari wa maragi au pizza pepperoni au kitu cha beef then mixa makaroni inapendeza ni mambo tu ya feza full diet ni muhimu ipatikane kwa meza so nye mnasemaje masela kidili tuka mahela right
masela pendili masela pendili nikamate mahela Pendili masela, nikamate mahela. Pendili masela, nikamate mahela. Pendili masela, nikamate mahela.
Sijui hata mfanye dili ipi. Naona kama vile zote zilipi yani. Nishamu wamekufanya muziki kuja 41 night anataka mahela. Nimeshachoka haya maisha mtaani, office maskani, breakfast mjani. Wakati kichwa kinawaza mamilioni, vipi nita ride na mamaji ya stallion. So kila kona ya mtaa wiji mix figure dili 1 2 1 2 5 6. Ikiwezekana unapiga ta fix, acha woga wa kulala sijui kituo cha polisi. Bila mapene jua mengi utamisi. Achia mbali lazima jinga tulisi. Mimi mwenyewe mtu fulani wa machicks dipping top wa miss bila kuona mahela. Service sent kama 50-50. Kutembea mfuko ni mchizi sina tajiti. So nye mnasemaje masela tusake dili tutadaka mahela.
Masela pendili pendili masela mfele kamate mahela. Masela pendili pendili masela mfele kamate mahela. Masela pendili masela mfele kamate mahela. Masela pendili pendili masela mfele kamate mahela.
Cheki Freddy, Bogwa waziri au mwanangu Zizu sijui na nani pejili. Tena iwe moja tu yenye akili ya kulala maskini na kuamka tajiri. Ah, nipendili na mitoe mashairi yenye akili ili wenye sigiri wote wakiri. Na kabla bokos ni smoke kabob mali kisha ntoyo rhymes in your soon kali kalifu vali. Nobody copy sky screams about racer. Ni make more money, more dough, more pesa. Na liyo zuisha
wa
kesho wapange foleni kuja kugombea meneja. Nosa nipenda ndo wazidi chukiela dada zao kwenye kona si to watch kwa bambia halo.
Do it.
I'm not masela na dawa yao ni kupata mahela.
Pendili masela mfele kamate mahela.
Masela
pendili masela mfele kamate mahela.
Masela
pendili masela